Izihlalo zenu zisemi kanjalo sithulele niya kukhona ngisa kungula indlela lihlela ngayo manje sekusele izinkumbulo phela uzime ngomndeni ukuthandise inhliziyo uflow why so full sizama ukubeka nempilo kodwa umthwalo uso no money ngasekho siyanizwa duze ezinhliziyweni zethu ndlala nathi njalo ndlala nathi njalo asisoze sibalingane amagama enu sikhale busuku sikumbula nina ngihambile kude nisiyile sodwa kodwa uthando lwenu usaphila ngikumbula izuku sisahleka songa manje ngikhuluma ngento ibeka phezulu ningishile nezinyembezi emehlweni nguze mindinge kodwa kukho ndulo sizama ukuphila kodwa kunzima mindele yethu ihambile nathi kumbule kahle makhawethu sizohlala sinikhumbula njalo
No money, no sepa. Si hay